wararka madaxdiisina caawa waxa uu waaweynaa wiil 14 jir ah oo ku lumay duur ku yaala bariga magaalada Melbourne ayaa meydkiisa la helay. Dowladda Victoriana waxa ay ka fiirsanaysaa siday u qafiifin lahayd xannibaadaha coronavirus ka hor waqtigii hore loogu talagalay. Booliska ayaa xaqiijiyay in wiil 14 jir ah oo qaba xanuunka oo tiisimka la yiraahdo oo lagu laa duur ku yaala bariga magaalada Melbourne la helay isagoo meyd ah. William Wall ayaa gurigiisa ka tagay subaxii hore shalay oo talaada ahayd, isagoo u baxay socod uu caadiyan ku mari jiray goobta la yiraahdo Yara Ranges. Laakiin dib uma uu soo noqon. Meydkiisa ayaa laga helay isgoyska Yara galabta oo 4 ahayd. Booliska ayaa sheegay in dhimashada wiilkan aan wax shakiya laga qabin in cid kale ay ku lug lahayd. Premierka gobolka Victoria Daniel Andrews ayaa sheegay in dowladdiisu ay ka fiirsanayso qafiifinta xannibaadaha coronavirus asbuucan, taasoo ah ka hor waqtigii horey loo go'aamiyay. Gobolka ayaa laga helay 15 kiis oo cusub oo coronavirus ah, taasoo macnaheedu yahay in 14 maalmood ee u dambeeyay kaysasku celcelis ahaan ay hoos u dhaceen oo hadda yihiin 29.4, taasoo ka hooseysa tiradii ama cadadii loo qabtay oo ahayd 30-50 si markaasi loogu gudbo wareega ku xiga kan ee qafiifinta xanibaadaha, taasoo la filayay inay bilaabato axadda soo socota oo bishu ay 27 tahay. Mr. Andrews ayaa sheegay madama tiradu ay hoos u dhacayso inay ka fikirayaan in la sii qafiifiyo xanibaadaha.
We only want to do those things that are safe and we don't want to do something that might seem quite small but could present a significant challenge to us in a couple of weeks time.
Waxaan doonaynaa oo kaliya inaanu sameyno waxyaalaha ammaanka ah. Ma doonayno inaanu ku kacno wax hadda u muuqda wax sahlan, laakiin dhibaato ama caqabad ballaaran noo keeni kara asbuucyada soo socda. Waana sida uu u shaqeeyo, ayuu yiri caabuqani. Waa ogahay, buu yiri, inaan dhowr goor arintan ka soo hadlay, laakiin mar kale ayaan ku celinayaa waxa aanu axadda samaynayno. Natiijadeeda oo buuxda ma ogaan doono ilaa laga gaarayo 2 kadib. Sidoo kale, 5 qof ayaa xanuunka ugu geeriyooday gobolka Victoria, taasoo tirada guud ee dadka xanuunka u dhintay gaarsiinaysa 771. Sidoo kalena guud ahaan dalka oo dhan waxaa xanuunka ugu dhintay 859 qof. Gobolka New South Walesna 2 maalmood oo isku xiga ayaan laga diiwaan gelin wax kaysasa oo ah xanuunka oo gobolka gudihiisa dadku ay isku qaadsiiyeen. 6 qof ayaa si xanuunka laga helay gobolka, dhammaantoodna waa dad ka soo noqday dalka dibadiisa oo hadda ku karantiilan hoteelo. 16,700 qof ayaa xanuunka iska baaray maalintii shalay ahayd oo talaada ahayd, taasoo 2 ah tiradii iska baartay isniintii ka horreysay oo ahayd 7,616 qof. Premierada gobolka New South Wales Gladys Berejiklian ayaa sheegtay inkastoo ay natiijo aad u fiican tahay, haddana qof walba in looga baahan yahay inay digtoonaadaan.
Our concern now is complacency. We know that there are still a number of risks in New South Wales, including.
Walaac aan qabno wax weeye in dadku ay isdhigtaan. Waanu ognahay in weli ay khataro badan ka jiraan gobolka, waxaana khatarahaasi ka mid ah ayay tiri inay u badan tahay in caabuqu weli uu ku dhex wareegayo bulshada dhexdeeda, gaar ahaan ayay tiri galbeedka iyo koonfur galbeed magaalada. Waana sababtaas tan runtii aanu ugu baahanahay in qof walba uu xaqiijiyo in haddii xataa uu iska dareemo calaamad aad u yar uu markaasi xanuunka iska baaro. Queensland wax kaysa oo coronavirus lagama helin 24 saacadood u dambeysay, laakiin uma badna ayaa la yiri inay qafiifiso xanibaadaha ay saartay xadka ay la leedahay gobolka New South Wales ka hor dhammaadka bisha Oktoobar. Gobolka ayaa 13 maalmood aan wax kaysa oo bulshada dhexdeeda laysugu gudbiyey laga diiwaangelin. Haddana waxaa jooga oo keliya ayaa la yiri 5 qof oo xanuunka qaba gobolka oo dhan. Wasiirka caafimaadka gobolkaasi waa Queensland, Mr. Miles, ayaa sheegay in Queensland ay u badan tahay inaan wax kaysasa laga helin ilaa xataa Oktoobar laga gaarayo, laakiin waxa uu sheegay in gobolka xadkiisu uu ka sii xirnaan doono dadka degan New South Wales oo ka baxsan, ayuu yiri xadka 2 gobol ay leeyihiin ilaa ugu yaraan dhamaadka bisha Oktoobar. Mana u badnaa ayuu yiri go'aankaas inaanu wax ka bedelo.
The test with our boundaries is not so much how we're doing here, but how other states are doing. And so we'll continue to monitor New South Wales and Victoria. They're both doing very, very well. In fact, better than I expected.
Sharuudaha ku xiran xadkeena ma aha wax quseeya waxa gobolkeena ka socda, ee waa mid saameysa hadba gobolada kale waxa ka socda. Waana sii wadaynaa, ayuu yiri, inaanu isha ku hayno waxa ka socda labada gobol ee New South Wales iyo Victoria. Labadaba runtii hawl fiican ayay wadaa, buu yiri. Runtiina waa ay ka fiican yihiin sida aanu filaynay inay noqdaan xilliga hadda la joogo. Waana sii wadaynaa inaanu isha ku hayno xaaladda ay ku sugan yihiin oo si dhow aanu ula soconno, ayuu yiri. Waxaana khafiifin doonaa, ayuu yiri, xiritaanka xadka markaanu u aragno inay ammaan tahay intaas la sameeyo. Maamulayaasha ayaa sidoo kale doonaya in New South Wales aan wax kaysa laga helin muddo 28 maalmooda kahor inta xadka ay la leeyihiin Queensland aan la furin. Inkastoo sarkaalada ugu sarreysa caafimaadka gobolka Queensland, Janet Young, ay hore u sheegtay in ay dhici karto in shuruudaasi wax iska bedelaan. Premierka West Australia Mark McGowan ayaa difaacay lacagta badan ee ku baxaysa dacwad uu ka geeyey ninka lacagleyda ee la yiraahdo Clive Palmer, isagoo sheegay Premierku in faa'iidada arintaasi ka dhalata gobolka uu guud ahaan heli doono. Ninkan bilyaneerka waa Clive Palmer oo ka lacagaystay qodinta macdanta, ayuu bishii lasoo dhaafay waxa uu dacwo ka geeyey Premierka maxkamadda sare, isagoo ku eedeynaya inuu sumcaddiisa dilay. Laakiin Premierka West Australia ayaa laftigiisu dacwada la mida hadda ka geeyey Mr Palmer, isaguna sheegay in ninkan uu dhaawac u geystay sumcadda Premierka kadib hadal ka soo yeeray Mr Palmer. Mr McGowan ayaa xaqiijiyey in canshuur bixiyaasha West Australia ay bixinayaan qareemada difaacaya ama u doodaya Mr McGowan, laakiin waxa uu sheegay inuu ku kalsoon yahay in dacwooyinkan la xalin doono oo isagu uu ku guuleysan doono.
As part of the legal process in which he's suing me for defamation, I've been advised to put in a cross claim against him because of some of the very defamatory comments he's made.
Iyadoo qayb ka ah, ayuu yiri, dacwo sharciyeedka uu hadda igu dacweynayo isagoo leh sumcadda ayaan ka dilay, waxaa la igula taliyey, ayuu yiri, in aniguna dacwo taa la mida aan ka geeyo, sababtoo ah hadallada uu yiri ayaa ah kuwa aniga sumcadda iga dilaya. South Australiana waxa ay dib u fureysaa xadka ay la leedahay gobolka New South Wales marka la gaaro habeen barkii habeenka Arbacada. Dadka soo galaya South Australia ee ka imanaya New South Wales ayaan looga baahnayn inay 14 maalmood iskarantiilaan. Sarkaalka ugu sarreeya South Australia arrimaha caafimaadka Nicola Spurrier ayaa sheegtay in go'aankan la qaatay kadib markii New South Wales ay 14 maalmood u dambeeyey aan laga helin wax xanuuna oo ku dhex fiday bulshada dhexdeeda iyo cases aan markaasi la ogeyn meesha ay ka yimaadeen. Premierka gobolkaasi Stephen Marshall ayaa sheegay in go'aanka sidoo kale dib loogu furi doono ganacsatada iyo meheradaha iyo weliba goobaha bulshooyinku isugu tagaan.
This will be a massive relief to people who have been dislocated.
Waa arrin aad iyo aad ugu fiican uguna weyn dadka ka go'ay saaxiibadooda iyo qoyskooda iyo weliba fursadihii ganacsiga. Arrintan waa mid aad dadka u farxad gelinaysa, ayuu yiri. Mr Marshall ayaa sheegay in kayska nin darawal ahaa oo taksiila ahaa oo xanuunka oo ku dhacay magaalada Sydney oo la aaminsan yahay ama ay dhici karto inuu dad badan u gudbiyey ay walaaca ku keentay maamulayaasha South Australia, laakiin waxa ay aaminsan yihiin hadda in khatartaasi ay New South Wales maareysay. Hay-adda caafimaadka adduunka WHO iyo saaxiibadeed ayaa sheegay in dalal ay ku nool yihiin ku dhowaad 60% shacabka caalamka oo dhan hadda ay saxiixeen qorshe ay ku doonayaan inay ku gataan ama ku soo iibsadaan tallaal marka uu soo baxo. Hase yeeshee, balaayiin dollar ayaa weli loo baahan yahay, waa la yiri, in lagu bixiyo lacagahaasi lagu soo gadanayo tallaalka. Madaxa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa sheegay in ujeedada ay tahay in 2 billion oo COVID-19 talaala ay hay-addu soo gadato dhammaadka sanadka soo socda. Dalalka Greega iyo Turkiga ayaa qarka u saaran inay dib u soo nooleeyaan wadahadal ay ku xalinayaan muranka dhanka badda ee labadan dal u dhexeeyey. sarkaal Greek ayaa arintan xaqiijiyay. Sarkaalkaas ayaa sheegay in xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo uu soo booqan doono Greek si uu ula kulmo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Kyriakos Mitsotakis oo uu kala hadlo muranka labada dal u dhexeeya. Mr Pompeo ayaa dhowaan booqday Qubrus si uu arrintaasi ugala hadlo dhanka Turkiga. Greek iyo Turkiga ayaa ayaantan waxa u dhexeysay xiisad ballaaran oo ka taagan gaas dabiiciya oo badda laga helay waa badda bariga Mediterranean-ka oo Turkigu ay doonayaan inay soo saaraan. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in Turkiga ay doonayso inay wadahadaladaasi la gasho Greek-ga haddii buu yiri arintan ay daacad ka yihiin oo waxa laga wada hadlayo ay macquul yihiin. Saadaasha hawada berita oo Khamiisa magaalada Beet inta badan waa cadceed, weliba subaxii xoogaa dabaylo. Inta badan waa cadceed, subaxa hore si xoogaa dabaylo ayaa la filayaa, 30 degree way gaaraysaa. Adelaide waa roobab iyo 15 degree, Melbourne xoogaa roobab iyo weliba 15 degree, magaalada Sydneyna inta badan waa cadceed iyo 22 degree, Brisbanena waa cadceed iyo weliba 30 degree. Halkii Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayaa eber dhibic 73 senti oo lacagta Mareykanka ah.